Marsh Mohamed waxa uu ka mid yahay
dadka degan Canton.
Five among the youth have volunteered themselves to take part in the teaching. We should continue teaching because of this.
Waxaana saameysay amni darro ka jirta goobta shaqada. Sida la socotaan, waxaa la dilay mid ka mid ah asxaabteena. Kadib markii aan codsanay in nala beddelo, kuwii mas'uulka ahaana way naga diideen codsigeena.
Todobaadkii la soo dhaafay, boqolaal macallimiin ah ayaa ku xareysnaa bannaanka xafiiska guddiga adeega macallimiinta amaba loo soo gaabiyo TSC ee magaalada Nairobi, kuwaasoo doonaya in laga beddelo gobolka. Monica Jebengo waa macallimad. Waxay tiri, waxaan ku dhaaranay in aan ka shaqeyno meel kasta oo dalka ka mid ah, laakiin kama shaqeyn kartid meel ay geeridu kugu sugeyso. Sanadkii hore, guddiga adeega macallimiinta ayaa qandaraas siiyey inta badan macallimiinta ay dhibaatadu saameysay, kuwaas oo looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan aagga 3 ilaa 5 sano ka hor inta aysan raadin amaba dalban inay ka wareegaan. Iskuullada ayaa dib loo furay teeramka 3aad bishii August 2020, laakiin inta badan ardayda Kenya ee waqooyiga bari ayaan dib u bilaabin xiisadaha sababtoo ah bixitaanka macallimiinta. Khubarada ayaa ka digaya in bixitaanka uu gabi ahaanba joojiyo waxbarashada gobolka, waxaana ay ka codsanayaan dowladda in loo tababaro macallimiin badan. Axmed Madey waa cilmi baare dhanka waxbarashada ah.
One of the challenges the region faces is it's not able to attract good number of high school leavers.
Caqabadaha uu gobolka wajahayo ayaa ah inuusan awoodin inuu soo jiito tiro wanaagsan oo ka baxay dugsiga sare ee haysta darajooyinka saxda ah si ay ugu biiraan macallimiinta. Marka caqiidada guud ayaa ah in haddii darajada macallimiinta hoos loo dhigo, waxaa laga yaabaa inay soo jiidato cadadka.
Gobolka waxa uu leeyahay taariikh rabshado ah oo ay ku lug leeyihiin macallimiinta. 17 macallin ayaa dhintay sanadkii 2014 kadib markii la weeraray bas ay la socdeen xilli ay ku sii jeedeen magaalada Nairobi oo ay ku soo aadi lahaayeen fasaxa bisha December. Bishii January ee sanadkii 2020, TSC waxay macallimiin ka soo wareejisay waqooyiga bari ee dalka Kenya, waxaana u wareejisay meelo kale oo dalka ah sabab la xiriira amni darro kadib markii 3 ka mid ah ay dileen Al-Shabaab xilli habeena. Waalidiin badan oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya ayaa rajo ka qaba in dhowaan xal waara loo helo si caruurtooda ay u helaan waxbarasho tayo leh sida ardayda kale ee dalka Kenya.